Dano Mendoza.
Tshuswa intuthu, mina ngithuswa. Ngithuswa ilutho, cala lingilutho. Tshuswa intuthu, mina ngithuswa. Tshuswa ilutho, cala lingilutho. Tshuswa intuthu, mina ngithuswa. Tshuswa ilutho, cala lingilutho. Tshuswa intuthu, mina ngithuswa. Tshuswa ilutho, cala lingilutho. Ngevura nebona nyanyile. Thatha lengane sihlala ngakini. Ave nipamba menhleli ngakini. Ugcina kuphatha mohleli ngakini. Papa kakhulu kokuqala menyiwe. Can't know my door while you niggas are dreaming. If you got beef you don't talk about peace. Pay that fee if you want peace. Taking your shit, a hot dog. Kane zang sort, let's all go. Summer who fits, we shine a boy. Dropping the heat, she's so bop. Dropping the shit, she see posh. You wanna lose money or sell a lambot. Splat a pass if I show up pop up. Gotta she's in a bro, gotta some two swing dudes. Mina ngithuswa, ngithuswa ilutho, cala lingilutho. Ngithuswa intuthu, mina ngithuswa. Ngithuswa ilutho, cala lingilutho. Ngithuswa intuthu, mina ngithuswa. Ngithuswa ilutho, cala lingilutho. Ngithuswa intuthu, mina ngithuswa. Ngithuswa ilutho, cala lingilutho.
Yeah, kunda isihlut bazokuxosha kashef. Chini liyabani ngathi ngidayisa iqeda. Kanti qinile ligcwele isimene. Bukuze udaki woluza istep.
Jwala obethu sibukulisa ngempela.
GPA yisa ngishaya udelele. Kunda imbuncuni ngathi sihlahla amaten.
We never scheme ngoba nishaya it.
Faka umfutho, ngizonquma. Quma njengenkukhu. Uthi fur coat kodwa unamthuthu. PPP uzonembeka kuyona i-Uber. Luthi kabimbili.
Tshuswa intuthu, mina ngithuswa. Tshuswa ilutho, cala lingilutho. Tshuswa intuthu, mina ngithuswa. Tshuswa ilutho, cala lingilutho. Tshuswa intuthu, mina ngithuswa. Tshuswa ilutho, cala lingilutho. Tshuswa intuthu, mina ngithuswa. Tshuswa ilutho, cala lingilutho.
Yeah. In the cabin right, we fly. Captain Price, Dyke fly. Licking on camera toe, cause my mouth though stay filthy. I threw 20 bands, 30-40, nigga drippin'. Had to drive past Rotor Port just to handle young nigga business. We move, my wealth to tool. My bank account, kapoor. It's by kapoor. Natus, in dudes. Sundan, ong loot. Gipe, tindu. Usha, kazu.
Tshuswa intuthu, mina ngithuswa. Ngithuswa ilutho, cala lingilutho. Tshuswa intuthu, mina ngithuswa. Ngithuswa ilutho, cala lingilutho. Tshuswa intuthu, mina ngithuswa. Ngithuswa ilutho, cala lingilutho. Tshuswa intuthu, mina ngithuswa. Ngithuswa ilutho, cala lingilutho.